yewtere men yewtere men e laati wakkati cuɓaaɗo de radio Pulaako adunaaru gannanugo konngol hooreeɓe Pulaako dow gondal fulɓe.
Sakiraaɓe fulɓe, assalamu aleykum. Min ƴami no gonirɗe ɗon tottawa ɗon fuu emin goni du ñame ɗo. To en ndaari gollirɗe daraniiɗe potal hakkunde leñi e leñi ma wonduɓe e heewi sanne. To en ndaari du nder waldeeji ɗi golle e waɗe dow golle gaɗeteeɗe ɗen, en to en cuutoran seɗɗa ñalaaɗe jawtuɗe ɗo farto weccoore Baani Bangu walde e wiye HD golloo e muɗum yehii ton. En ɗum yehii ɗum waɗi ton gollal leeɓungal potal no watta ko warta hakkunde haaɓe e fulɓe e leñini jon kan gonɗi nder Baani Bangu e takku takkol muɗum. Golle ɗen en keɓi en paami no hannden ɗum acci jama'aare hawritii ton. En ɓee woni waɗooɓe golle ɗe, noyi ɓe gaɗirta golle ɗe, ume acci ko ɓe cuɓi Baani Bangu ɓe gaɗi golle irɗe ɗon ɗen potal no watta ko warta hakkunde wonduɓe nder nokkuure nan. En kañum ji ɗum paamen seɗɗa. To en ndaari en gonde sakiike meeɗen tirteeɗo Umaru Manga Sammo, to wi'aama noon ko heewi kan e faamiramo mawɗo finen daɗɗo gooto golle golleeji ɗuɗɗi na on ɗi o anndira o waɗata nder leydi Niger ɗo no watta ko Pulaako heɓa hoore muɗum. E nden kam en ngaddan yewtere e makko keɓen paamen noy woni no golle gaɗaɗe hecci Kenya farto weccoore Baani Bangu waɗiri. Umaru Manga, assalamu aleykum. Taw
waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Abdoulaye Mbiya,
potal noon dartoy ɗon, mi yiɗi taw paamina en onon ɓe woni waɗuɓe gollal ngal ɗo ngal. En
to madalla Abdoulaye Mbiya, lelle potal ngal hawrinde woni ko waɗi ɗum walde no wiye HD ndu ONG no kan woni centre pour le dialogue humanitaire. Walde noon latinde no dari e adunaaru fuu ko watta tawe hakkillo fukkingo warti nokkuuji to fitina tawa hakkillo ummingo iri iri woni ko woodi. No woodi fitina hakkunde leñi nder leyɗe, no woodi fahindan fitinaaji ko laati hakkunde leyɗe e leyɗe noon, no woodi fitinaaji ko tawi hakkunde ɓiɓɓe leydi ni noon, laamu leydi e ɓiɓɓe leydi feereeɓe go hano murtuɓe gon. Iri fitinaaji ɗin ɗon kam woni ko HD gollata no wat ko tawi pamral waɗi hakkunde jama'aaji ɗen. Gam fitina no laati fuu no sakkitorto ni woni pamral, yimɓe jooɗo nokku gootu kalda pamra keɓa potal.
HD on nder leydi Niger ɗo tan wonna e woni nder leyɗe goɗɗe.
HD no tawa nder aduna fuu, bureau mawɗo on ni wonana Genève Suisse. E leyɗe men Afrique de l'Ouest no woodi ko wiyete Sahel, HD no woni leydi Mali, no woni Sénégal, no woni Mauritanie, no woni Burkina e Niger e Tchad e Centre Afrique. Togo fuu HD no golla fahina e Cameroun e Nigeria en fuu.
Nder walde nden an ɗume laatiɗa?
Nder walde nden min miɗo woni conseiller médiation e leydi Niger. Leydi Niger ɗu fahindan weccoore tileberi tawa ɗon woni to gommi conseiller e médiation.
Hokkata hakkillo dow no potal natirta.
Min woni piltorɗo no wata ko tawi pamral waɗi hakkunde ɓe galaɓe pamral ɓen. O ɗum woni golle an.
To mawne yawtunde ne to on jehi Baani Bangu, Baani Bangu to on kawriti jama'aare, iri ɓe kawritin ɗon, ɗume acci ko kawritin ɗon?
E lelle lasu e goɗɗo lewru wittino ɗu min kawroy ton Baani Bangu to himɓe leñi ɓe galano pamra hakkunde muɗum gatto e junngo dow ɗerol ko hollata kamɓen pamri. Amma ɗum ɗon ñalande nden ɗon ñalande non ko itta ko gatteta junngo dow ɗerol. Amma golle non woni ko waɗi ko ɓuri hitande hakkunde himɓe no joddo no kalda feere feere muɗum en fayti to ɓe leñi haaɓe e fulɓe ɓe jooɗo nokku gootu ɓe cawodiri ɓe kokkodiri hakkilloji ɓe kokkodiri chartiji noota ko tawi jam warti hakkunde maɓɓe. E ɗum waɗi komin ɓe gaɗi projet d'accord e kaali fuu tose ɗum waɗi fuu denke hakkillo fukkingo warti monnon fuu acca ko wattano ko wooɗa himɓe garta dow gurna muɗum no wontirno. Gam so wi'ama leydi Baani Bangu niɗo fuu no anndi le Niger leydi Baani Bangu laatake leydi de fitina waɗi sanne fitina on ɗo wonano hakkunde leñi ɗin. Fato ɓiɓɓe leydi ko joyi kaɓorɗe no woodi kewal ko hoji kaɓorɗe ko ɓurta himɓe ujune fuu no jogi kaɓorɗe leñi hakkunde leñi jonka habdu hakkunde leñi ayi hunde non ko wana hunde famarde non. Lasu e goo on lewru janvier o kam woni ko pamaral waɗoy ton himɓe kawroy ton mawɓe leydi kawroy jama'aare wari sanne to ɓe gattoy junngo dow ɗerol ko hollata kamɓe ɓe jaɓi hakkunde maɓɓe pamaral warti.
Ɗumen woni ko hawrunoɓe?
Ko hawrunoɓe ni woni fitinaji laatiɗi ko wanno. Gam sa adi leydi men Sahel fahindan fitina hakkunde leñi no woduno hakkunde duroɓe e remoɓe. Ko joni fitina warti hakkunde ko wi'ete jihadisme wari naati to kamɓe to maɓɓe gere maɓe ɓe miltana fulɓe won ɗum denke ɗum waɗi kamɓe adi kaɓorɗe ɓe mbi kamɓe fulɓe ɓe kaɓata fulɓe fuu kono e leydi dilli duroɓe dilli gurnan ɗam boni fa jonka e kamɓe hakkunde maɓɓe paami ke wallahi ɗum wona ko woɗi gurnan lobban fuu wala ton hunde fuu konno luumo ton waati hunde fuu ko wonno demal goɗɗo fuu heɓata remude niddo fu no hula bandido ay dun wana ko wodi non amma be kebi joni be pamri hakkunde mabbe joddake be kebi hakkilo fukki
kebol hakkilo fukki ngon aadi num e koccondiri e gatti de reji juude der aadiji din a wayfirtango en sedda ume woni ko tawa dum onon nun hokkibe hakkiloji dinna kam e hore mabbe subi ko woni der de rungol be gatti jungo
aadiji ko be koji dum kam e ko en ko e mabbe minen min kokkata be ba gotel minen ko min gatta ni won not ko tawi be joddake hakkunde mabbe li aadiji ko be koji dum ke hano hande gada hande niddo fu no hani tawi resi ka borgal gada muju be koji aadiji ko hollata hakkunde mabbe huuni fu ko waduno jawdi ko wujjano na ko halkuno na barodelo ko wanno be fu be jaafodira hakkunde mabbe fa hinde li aadiji din no woni hen hano himbe acca tuumodirde kan won leñogol wi a leñogol woni ni na leñogol to wi tuuma leñogol to wi kan woni ni hano wi e fulbe fu ni gontirna wi haa fu ni gontiri germabe fu ni gontiri dum do be aadi ke be acci fa hinde be aadi ke niddo fu no hande tawi wuri gurnamur lobban yahato haaja fu wada ko haaja fu do hakkilu fu kingo do tawe toña wala e mudum fa hinda no kuyde luube kewde batino not ko tawi luube fu ummake be koji aadiji din do ko monno fu wara luumo no wontirno nyaama luumo wada luuma ko mudum no andiri no wowiri
aadiji din no de kojira nonnon warbe watte juude den himbe nun suba subabe fere fere na jonkan to en dari wuro ngon fu leñi din di futi garnon di kawrti koji dun jamugol jamaare nun wari na hore be jamaare hane do leñi din fu nun suba wari watte dereji den juude
e hawrin den kay leñi din fu gari amma wattube juude e dereji kam woni ardibe leñi din hano leñol fu itti e mudum ardibe mudum holaabe mudum
kalo be nane
latibe kambe won wattube jumde do dereji din den ka huuni fu ko darta leñol kambe won ardibe leñorgon ay ni wonno dum wadiri
o mila do aadi ko chaado o onon hd ya hribe ton inna mudo onon gollube daga bien hane duubi didin ni ko jonkan don waari don joododi baddal gadanga ngal aadiji ko chaade din di gollirte
mila miden bawo hakinkinde aadiji ko be kocci dum be gollirandi gam ko be koji aadiji di e gaddi jungo do dereji di fayinde be gaddi ko wite comité de suivi kan woni ardibe be fu be kawri hakkunde mabbe gaddi comité ko watta kambe durata aadiji di tawi aadiji din be koji din yeri yeso le mudo no woni min jii misali hecci kenga ngon no woni feto mango gon to droobe bo wono durde amma wadi duubi ko to duubi nay droo fo waray don e gadi kaliji don ben comité on be jehi ton be jami himbe itta laabi itta gurti ko droobe garta jara be kollimi min ji idum be gadi rapport ay dun hollake himbe no godi anni aadiji dum be jogotodi
comité on kam woni walde jon kan droore aadiji de saadi din no watta ko tawa itabitike golden em twendari walde resane ne fulbe haabe funa on der don na biyen leñi din funa on der don
leñi dum funo don gam e leñi wattube juude be no woni leñi laati be fitino won hakkune mudum no wodi fahinda leñi latibe kambe kay sedebe non kambe dube gatti juude derorgol den kay dara walde den comité on fay wattube juude fay latibe kambe ngoni seda en be fuibe gondon ko tawi golle den yari yeso lebbi tati wodo lebbi tati fu be kawran be jodo amma dum hadata lewru waddana balde fu patto dirben no jidan se sadon mago no wodi be jahambe taw chawrawadum den kay golle mabbe no fuddo non joni
to golle de kam to en dari hano birda ni ko yarta yeso non jonin do em a yehi a golli do hane dubi didi an e inne walde HD fa jonne ne hebi wadike nyanne dem ume jida welima do jonne ne en am
lalla ko jimi ko welikam kan woni ko wowa kano gam leedi no latini demu sa arafilo duro a hebata do nyande ramu lengidi fu kawri be fu mo jida fu no sewi mo jida fu no jalan gam weltare no nyande ramu dun no holla ke lengidi jido jiri hande be pamri be jafo diri dun woni ko welikam sanne ko jimi to gada mudun du hanu laami be leedi jehi gillu laamu ko andude laamu meden fina tawa e laamu gomnati be fuube jehi be potodiroy ay dun no hollake hunde non latinde ko tabitide Allah jabi
to golle den en ban bang tambane fitinaaji tawa nokuno kuje ko di ko de to fitinaaji tawa gam puddan alinci tini hane toratoraaji di do di HD na tata e mudun no watta ko potal warta no kuje ko di ko di to toratoraaji tawa du o gondi anne yahugol to mudun na wod nun sariyaaji di to koton ko jehon no kuje
lelle no kuje hana bani bangu tawon to fitina tawa amma le leedi Niger bani bangu no wonno leedi to fitino buri sattude amma joni hana don tammin darto nokku futu fitina tawafu to fitina buri sattude fu min golla e mudum ko tawe jam warti
joni kay woni ka be danta en sedda do golle HD
lelle golle HD de no golla no biirnomi non ko wattawe hakkilu fukingo warti hakkunde leedi e leedi diga no famra hakkunde lenyi na hakkunde leedi e bibbe mum gon be garami pamra e laamu e fu HD no wada ko tawe hakkilu fukingo warti ko te pamra warti hakkunde mabbe
to anni wobbe wonan e nyoa wobbe du e tokki e firta abi pullo pulako meden e tawa no kuje den en no dorne goduda yago e mabbe
e noddore ko goddum ni woni himbe no kandi tawi pilake pamral se lamu non se ni talka non noko futo futina woni fu no hani tawi himbe ki pilake pamral hakkoni mudum en gam pamral hala joddo hala dum tan waddata hakkilu fokin e leedi lamu no hani tawi fami dum do jama ar fu no hani tawi fami dum don dum tan kwata hakkilu fokin wati gam degon atawan himbe no kaba mo hono fu no habda e bandi dum amma tawan se ni be joddo ke fu be keban lawo ko hoisanne tawi rafi pamral ni wadi ko habdo gon wada den kay ko min noddata kan woni himbe no fitina wontiri fu pam ke awno pamran waaw he ode sen himbe no kalda hakkune mudum en
to ono horebe pulaku tawabe der leedi Niger cedu ko tawa der nyame do hani joni ton hojan apes horejo mudun docteur Hamaseni jika jaguru conseil special presidents ando e jonkan wobbe wobbe to on jidi dum woni ko jawdon halango yago pulaku leedi Niger
to min kawri fu yotel ko min kollata kan woni himbe pilo pamra himbe acce fitina gam sen ni pamra wala fu leedi yata yeso se pamra wala fu gurna himbe wodata nen kam mi don kolla himbe men be pilo to fitina woni fu be pilo pamral gada mudum ardibe meden chaawodira e himbe mudum en fa hinna jangina sukabe mudum en pilo do himbe mudum tawe to tawa fu nokku futu jamaara hawri fu himbe mabbe dum tawe don dum tan watta ko tawe himbe kisi fitinaaji himbe kisi gacce
mila do woni to yewtare meden semme mudum tawa jonkan an kokka mi fa hani hala to e wodi ko beedata ko en bayno to bismillah
ko beedam mini yettore non mi do yette sanne Abdoulaye Boumbia mi do yette jamaare fu mi do yette du jamaare mi wi'a leydi Niger fu e leydi bani bongo jerdibe kokkube holare fa joddi kaldi pamri mi do yette sanne parce que no holare tan watta
mi yetti sanne Omaru manga sammo an woni kalirdo inne asde alati kokko hakkilo do no jangwartirta hakkune be potal wala dermudum on golli golla lobbal farto chore bani bangu do inne mudum gadden yewtere ne do mi la do himbe hebi fami goddum fere jon kaden baka e jonne wadane bani bangu ne ko bawten ko wi kan woni Allah ko sabungo Allah do wada e barke golde gattonde jam wartana moy fu nyanne fu hakkilo mada fu kaaki nyande pamata hane hakkilo fu kingo e ardi ma kaden jamu banno ganto hakkilo mada fu kaaki bay a yandi atawan nun nyawne bonne gon e daddima kaden a wawta fu ko wadi goddum ga majjum ko bawten ko wi hakkilo fu kingo moy fu darta do munyal gan kan woni ko wodi semme kan wodi batane dullere hakkilo fu kingo na bien hakkilo ummingo pamoni e hada ko yede de fu der du narne hannen ko heewi na on ko wala gureje mudum ko fumata ko nyihirtata ko irin do e banno ngam hakkiloji de en ipukake do enem be do wadbe sa e hoddori taw hakkiloji pokidi tinode balliten be do wondube e torraji daga hakkilo waju fa ko hani ne do lede ko tawa kanu dum jitti gorna mudum Abdoulaye Boumbia daga nyame wala de plakar naro assalamu alaykum.